Hey, this is Basics. Devil, you go down. You go down. The devil is a liar, you know. Nina, reason nyingi za kumsifu Bwana kani. Fanyi ya majabu mengi sana kani. Osha nafsi yangu huyu Bwana nita. Kiri kuwa Yesu ndiye Bwana nita. Yesu hau yaliyopita jana niki. Songa mbele mavu na ya kana ali. Nikumbuka nilipokuwa chini ali. Nisa message niseme nini ali. Nipa life wala siyo dini sita. Toa neno lake akilini toka. Moyo wangu nafsi hadi mwilini ali. Niokoa toka hatarini maga. Ribi mashariki kaskazini njoni. Kwake Yesu awatoe chini kwake.
Liar.
I know my God is true.
The devil is a liar.
I know my Savior lives.
The devil is a liar.
I know that I'm forgiven.
The devil is a liar.
I know that I am healed.
The devil is a liar.
Yes, I am born again.
The devil is a liar.
Moja mbili tatu nne tano sita. Kwa jina la Yesu sisi tutashinda vita. Tutaendelea bila kusita sita. Kwa majaribu na mitego kwa imani tutapita. Ndiyo tutaitika Bwana Yesu akituita. Hatutahiga hao wa dunia inayopita. Tutasonga mbele bila kukasirika. Na kwa kumsifu Bwana nyimbo zitasikika. Mpaka heaven's door siku moja tutafika. Kwa kiangazi tamsifu hadi mvua ya masika. Jusisi siyo mbwa kwa wokovu kutapika. Wokovu wetu real siyo wakubadilika. Siyo kakinyonga rangi zetu badilika. Hatutaiga hao kwa circumstance wabadilika. Jusisi siyo hao kwa wokovu kukatika. Katika.
Yes, I'm a son of God.
The devil is a liar.
I know my God is true.
The devil is a liar.
I know my Savior lives.
The devil is a liar.
I know that I'm forgiven.
The devil is a liar.
I know that I am healed.
The devil is a liar.
Yes, I am born again.
The devil is a liar.
Nitakiri kwa kelele kuwa devil yuko down. Toka Ocha Hardy Town, manze devil yuko down. Sababu Christ wangu ye alimshusha down. Na saa akija kwangu ajua yeye yuko down. Sababu kwenye cross devil yeye alidrown. I have the joy of the Lord, hakuna siku nita frown. Na nina enda heaven utakatifu ndiyo gown. Na nitafika heaven na nitavalishwa crown. Sababu kwenye cross devil alienda down. Na sana banjukia wokovu wangu hadi down. Sababu ninajua King of Kings ana crown. Unasema nisiombe na kata nitaomba. Unasema nisisome na kata nitasoma. Unasema sija okoka na kata nimeokoka. Unasema nimededi na kata ninaishi. Unasema mi mgonjwa na kata nimepona. Na kwa kuchapwa kwake oh mimi nilipona. Kwa tachi yake Yesu oh mimi niliona. Na devil ndiyo liar juu ukweli na uona. Kwa jina lake Yesu oh mimi nimepona. Kwa jina lake Yesu oh mimi nimepona.
Yes, I'm a son of God.
The devil is a liar.
I know my God is true.
The devil is a liar.
I know my Savior lives.
The devil is a liar.
I know that I'm forgiven.
The devil is a liar.
I know that I am healed.
The devil is a liar.
Yes, I am born again.
The devil is a liar.
Yes, I'm a son of God.
The devil is a liar.
I know my God is true.
The devil is a liar. The devil is a liar.
I know that I'm forgiven.
The devil is a liar. The devil is a liar.